Southside Entertainment.
Yeah. Tawonga dada, you bless me now. You forgive my sin, you are medicine. You deserve my glory, yeah, yeah. Chasulu, ngata china petulu, ndaonela nchitozu, mwani josa chitonzo ine. Tamangila, ulilila, kunyadila, kusegelela, zonse zili manja mwanu inuyo.
www.amadzambiri.com